kisho uwe Jehova. Egiti wa Jehova mfowethu. Lalela nathi ndawe. Engisho kuzwe kahle. Ubathatha kanjani abantu sibathandayo? Ubathatha kanjani isho? Ubathatha kanjani khuluma ndoda khuluma? Ash. Wena ubathatha kanjani abantu engibathandayo? Ungithathele isihlobo sami. Lalela la ngisho kuwe.
Ngimsaba kabi.